magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka Jubbaland ayaa lagu qabtay shir looga hadlayay ka hortagga xadgudubyada haweenka. Shirka ayaa waxa ka qayb galay madax ka socotay wasaaradda haweenka Jubbaland, haween iyo ururada bulshada rayidka. Muqtar Umar Muumin, madaxa mashruuca gaashaan ee hay'adda Care, ayaa ka warramaya ahmiyadda shirkan.
Child Protection iyo GPP clusteriska Kismaayaan ku qabanayno, waxaan wada qabanaynaa wasaaradda haweenka. Waxaan iska kaashanaynaa sidii loo dardargelin lahaa referral pathway-ga Child Protection-ka iyo GPP clusteriska aan u qabanayno. Waxaana hawshan ka wada shaqeynaynaa wasaaradda haweenka mashruuca gaashaan, mashruucaasoo bishii November bilowday, muddana socon doona. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha kasoo qaybgalay tababarkan, iyo wasaaradda oo qaybta ugu weyn ka qaadatay inay tababarka ay fududeyso ay facilitate garayso.
Agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka Jubbaland Idris Xasan Maxamuud ayaa tilmaamay in shirkan uu muhiim u yahay isku xirnaanta hay-adaha ururada bulshada iyo wasaaradda, taasoo meesha ka saaraysa in si sahlan looga gudbo xadgudub ku dhacay haweenka.
Kulankan labada maalmood ah oo ku saabsan isku xirka shaqada waxa loo yaqaan service referral pathways, adeegyada ay bixiyaan hay-adaha kala duwan in la isku xiro oo iskaabaan oo iskaalmeeyaan oo hay-adaha shaqada ee waddo ay midda kalena qaybta kale ka dhiman ay ku kaabto, in wasaaradda iyo hay-adaha oo dhan isla ogaadaan hay-ada walba shaqada ee waddo iyo midda ka maqan oo gaabka ka jiro, si cidda kaloo shaqadaas haysa ay u ogaato oo laisugu xiro, waa wax loo yaqaana service mapping iyo referral pathways oo labada cluster Child Protection iyo GPP cluster labadaba la isku xirayo. Sharaf bay noo tahay dhammaan hay-adaha ka shaqeeya ka howlgala, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose, in maanta halkan wada joogaan. Shirkan mid lamidana wuxuu ka dhici doonaa insha allah magaalada Doolow, oo sidoo kale hay-adaha gobolka Gedo ayagana sidoo kale la isku xiri doono, kadibna guud ahaan labada gobolba shaqada ka socota inay isku wada xirmaan Jubbaland referral pathway-ga loo sameeyo, oo hal mar uu noo soo baxo maab cad oo ku saabsan shaqada socota, haddana qolada caruurta xuquuqooda, haweenka xuquuqooda iyo difaacidooda iyo isku xirkooda iyo ka hortagga tacadiyada iyo ka dabataga tacadiyada intaba. Waxaan uga mahadcelinaynaa hawlwadeennada shaqada gacanta ku haya iyo kasoo qaybgalayaasha dhammaan hay-adaha kala socda oo maanta shirkan si fiican uga soo qaybgalay, iyo hay-adda Care oo mashruuca gaashaan oo runtii naga caawinaya hawlahan iyo isku xirka arrimahan, iyo labada clusterba runtii GPP cluster iyo Child Protection clusterka iyo partnerska ka tirsan dhammaantood. Waan u mahadcelinaynaa, sharaf been noo tahay, waxaan rajeynaynaa inaan guul noogu dhamaato insha allah.
Wasaaradda haweenka Jubbaland ayaa dadaal xoogan ugu jirto sidii loo yareyn lahaa xadgudubyada haweenka.